I'm hustling hard, goreng o disturb. Ke itse hangane, goreng o pretend. O shapa ka sma mo pelong o dimplella. Among le tshwane ke ma, goreng o thibel. And say, le futse le tshine meno akere. Ha ba go tsira sunless wo milene. Re tla dirang, I guess ke bophelwa kere. Didn't ke movie ya like going on in here like wena. Goreng o re wa morata o ntse bitsu batla go tsa pelo ya gele rata o mo promisa witsi wa Juda pelo ya gago batla go ithupa maikutlo wa Juba batla go mo senyetsa future dirupe tseo di bula o mo gablot o ntse bitsi gore wa kula I just wanna know for free. My only question is, Khoreni, Khoreni. My only question is, Khoreni, Khoreni. Eh, Khoreng unkhawatile. Eh, Khoreng unkhawatile. Hema, Khoreng uni khathile re dumelana ka sano bureke go reipi. Khoreng unkhawatile. Ke ipotsa gore ne ke o ratile ke itshola gore ne ke o tshepile kanto batla bona fela life ya ka e fedile ke na lore ke dutse ke le one ke imametse ke ipotsa gore le ruleng kwetse ke na lo botsa modimo wa yantebetse and sometimes I ask a lady gore a ntlogetse re tshwarana ka dipelo re sa ratelane botshelo Baruska question a modimo mare goreng botshelo botletse bosilo modimo wa Eish. I just wanna know goreng My only question is goreng goreng My only question is goreng 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 Botse wan khori Ewane fe khori khori